Sata, Sivimani Nyonyo, Swabirangawo, Nimama, Genakwezunza, Yari Mukazi Mukozi, Ayakaravana, Pia Okuravana, Ebyokulyanga Bibula, Remufunyenga Mulya, Rebibuzenga Muguma, Abaluga, Abaluga, Indwadde Zaluma, Bayo Bulungi Baseka, Kalenzo Kubera Wano. Okubera kino o Yesu yambye iraye munange yegwe munange
yegwe munange
yegwe munange
yegwe munange
uyita munange
yegwe munange
ufuka munange
yegwe munange
data yegwe munange
yegwe munange
uyita munange
yegwe munange
baseba batudeyo
yegwe munange
banyaba batudeyo musembere mbalage munange
yegwe munange
Ono ye munange, yafuka munange, yafuka munange, ebigambo bya mama bwe yabanganyize byamalangamu amaanyi. Ndi mukazi munaku, ndi masikini, tambula mpita mizimu. Teyalina yamba, teyalina suubi, teyalina future. Singa nali nkuze mwoba, nandikoze ssente n'ensanyusa mama. Naye nali mutabange nga n'ennusu ataano sikyangu kyazifuna. Naye mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu. Wanneerabize bikadde nze nabawasangula amaziga ga maama. Yegwe munnange
yegwe munnange
yegwe munnange yegwe munnange
yegwe munnange
uyita munnange
yegwe munnange
ufuka munnange Data yegwe munnange
yegwe munnange
uyita munnange
yegwe munnange
baseba batudeyo
yegwe munnange
banyaba batudeyo musembere mbalage munnange
yegwe munnange
ono ye munnange
yegwe munnange
yafuka munnange
yegwe munnange
yegwe munnange Ni weba samukama Wena kula kula mu mama wange yanyumiza kubisera byemtanu Ebisele byo byali byanna kwa balunja batugenda kumfafa Abamu byabatwalira sente Kalama byabatwalira nkanda Atunga batiwa mundu Ne mama oyo yandifudera Wani kuzenga tata taliwo Naye mukama ye yaya moyo Anze ya mponya nyonyo Yegwe munnange
Yegwe munnange
Yegwe munnange Yegwe munnange
Yegwe munnange
Uyita munnange
Yegwe munnange
Ufuka munnange
Yegwe munnange
Data yegwe munnange
Yegwe munnange
Uyita munnange
Yegwe munnange
Baseba batudeyo
Yegwe munnange
Banyaba batudeyo Musembere mbalage munnange
Yegwe munnange
Ono ye munnange
yegwe munnange
yafuka munnange
yegwe munnange
yegwe munnange
Remember where you got it first www.djericom.com